Ice.
Make a voice, you got no higher. Higher, higher, higher. Oh, 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 o
agbara anyị ife ọzọ maka o nwere ego ilovuzie no champion forever. Ụwa bụ onye mere ike ya
Olisabinye na anyị ike
Olisabinye
na anyị ike
Chukwu mere ogbenye ọbụla ọgala ya Chukwu na-ebuli ogbenye elu anyị chọrọ ike bilion bilion ike eji enye ndị
na mụ na agụgụ m obere igbo
ndị asịrịrị anụma
ibe na ya chụba ego ganụ
chụba ego ganụ mgbada ịchụta mgbada n'elu ụwa anụ mgbada na sọsọ
igoro bịa chụba ego ganụ
chụba ego ganụ mgbada ịchụta mgbada n'elu ụwa anụ mgbada na sọsọ
ije ọga nwa bebe ịnwụ balụghị ya
chụba ego ganụ mgbada ịchụta mgbada n'elu ụwa anụ mgbada na sọsọ
ịchọ ka okwu gị bawa uru
chụba ego ganụ mgbada ịchụta mgbada n'elu ụwa anụ mgbada na sọsọ
ka mụ gele ndị ji ego ndị ọyị mụ bụ ndị ego odogwu mụ na Agrod Island Venture Nigeria Limited ọkwa na Adoma Basi ọgwụ ewu n'azụ ahịa trusted na reliable papers a na ama aka
mụ na
mụ na billion dollar gang yo
ezi
onye mụ mụnwa na akpọghị yo ọmụ ọlọbụ egwu ka mụ gele n'odogwu eriri nne chibụ ụzọ jere maya odogwu nwa pụtara ife wa na-eri asa egbe nwego ya toro ogo
nwa
pụtara ife ihe ogogo o jiri ego gba kaadị netị yo
sweet
money jiri ego gba ka netị ọmọlọgụ egwu n'uwe gamugele egwu joshi na-emere kelly bula bọbụ na kambodia ive onye ji ego n'ịga ma ive onye bụ ike n'ịga malele kenny black tested and trusted ọmọla egwu mụ na-akpọ gị yo egwu ọmọla mụ na-akpọ n'oge yo kele black odogwu n'aka mbụ ọmọla zolele gamugele gamugele zọhị mụ ebi na Mozambique 5G money obele ngwego na-ejele ozi yo chukwu gọziwere gị yo gamugele atansọfụ echi ya odogwu na china nwanne m igbo odogwu obele nwa na-ebe agụ mbọ obele nwa ị na-ebe agụ mbọ atansọfụ echi ya bụ odogwu ụfọdụ na-abụfe abata ego webudo gbagbara anyị ife ọzọ maka o nwere ego ilovuzie no champion forever ụwa bụ onye mere ike ya enwere ife nkwulu na volume 1
Holumsi, Iveja, we go Lovia, Bono Ruten, and Meme, a Western innovation. Opozo, Ufodu, yo, Kuso, Lodiki, Bolo, Wibu, Uruguaya, come and go, Yam, come walk with you.
He got like a sugar gun,
champion forever. Oh, I'm going to make it.